Champion boy. Hey slay mama, chikutia chonkwa noga. Chase to the one, sabati kula. Kumatula bisoko.
Yatabaso ko mutima paguiza. Paguiza ko ujita. Chirimani when you love septa. I'ma be your love dogita.
Kare jangweno. Jangweno tunyumye katini. Bine bigambo kyanke. Get it from my heart to pay. Kaju mwiki wala kechita. Mzero sami senda zita. Kuhika ufude anta. Mbuya nyara mkwano ko.
Gale mwiki wala kechita.
Mzero sami senda zita.
Kuhika ufude anta.
Mbuya nyara mkwano ko.
Wazima waka yumba Oli randi rodi Dosa sura renti Temuli si pesi Ya mulala Ne ujiro ubiroto Sula ukulota Heyo jien kubira ufoto Nakukute kunyeza
Balondo yobulu nchiwa jiwamba Jiwa digoti Ola mi friends them Mikwano change na jigamba Kwari na remote Kati baby nyiga, nyiga, nyiga Tuninga, tuningo mkwa nunguleta Aholi, waiwa Kati mekme wala kechita Zero sami senda zita Kuhika ufude anta Mbuya nyara mkwa nuko
Gale mekme wala kechita
Zero sami senda zita
Kuhika ufude anta
Mbuya nyoro mkwa nuko Chikuti ya chomkwa nuko Chase to the one Sabati kula Kumatila visoko
Deep in my heart Wazima waka yumba Oli randi rodi Dosa sura renti Temuli si pesi Ya mulala Ne ujiro ubiroto Sula ukulota Heyo jengu vira ufoto Nangu kute kunyeza